Ngoma yami, ngifuna ukule ngathi ngiyafa. Ngoma yami, ngifuna ukukhumbuza abantu ipofu.
Kusha ngomthi mkhulu umfana phansi
Keep watching, go to bang out, change your form, go to the party,